The Beats Machine. Yeah. BG. Tempitenko. Mugore wanje w'igikundiro mako wazamuye ikiganza kubwanjura yirinda giro ngo tuzarambane ngo tuzatandukanwa n'urupfu gusa none dore ntihaciye kabiri ushaka ko inzira zacu zicukubira abari umwe tukavamo babiri ngo buri umwe ajya arebana n'ubuzima bwe yego si ngenza ariko reba imbere reba neza upfumbatire yandayiro reba ababyeyi n'ibirori twakoze se ntabwo tuzaba dusebeje imiryango Zabansigaye ntuzuye mugore mwiza w'ibikorama Reka two gusenya umuryango tubane Reba nyandayiro twarahiye Reba imihigo twahise Reba ibirori twakoze Ndagusabye w'ibikora Uru rukundo rw'ubuzima bwanjye Uri amahoro y'umutima wanjye Ndagusabye tubirenze amaso Tumbatire yandayiro Tumbatire yandayiro wanje w'igiku ndiro kona gushatse ngo mbere umuhoza nkaba mbona ibintu bisubira irudu ntabwo umenyeje ubundo ya wibikora inzira z'inzitane twazinyuzemo imitego mibisha ibyo byahozeho bikumva amakumbu y'abakujya mu matwi ngo dutaneho y'ibyo wibikora kubaka ingo zabo byarabananiye basahurira mu nurujya ubihorera jya ubirenze amaso ubundi uzuryame mu gituza cy'umutware wakwihebeye ukugiye Zabansigaye ntuzuye mugore mwiza w'ibikorama Reka two gusenya umuryango tubane Reba nyandayiro twarahiye Reba imihigo twahise Reba ibirori twakoze Ndagusabye w'ibikora Uru rukundo rw'ubuzima bwanjye Uri amahoro y'umutima wanjye Ndagusabye tubirenze amaso Tumbatire yandayiro Tumbatire yandayiro